dunida kubadda cagta ayaa u barooranaysa laacibkii caanka ahaa ee kubadda kolayga ee Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, kaasoo xalay ku dhintay shil dayuuradeed oo ka dhacay kalabasaas, sida uu xaqiijiyay TMZ Sports. Waxaa la xaqiijiyay in ay shilka ku dhinteen shan qofood oo saarnaa dayuurad nooca qumaatiga u kaca ah, gaar ahaan Sikoriski S76 oo uu laacibku si gaara u lahaa. Waxaa lagu warramayaa inay dayuuraddu mar qura hoobatay iyadoo uu dabqabsaday jeer ay dul haadaysay magaalada Kalabasaas, waxaana eedda la saaray cimilo ayryaamo ah subaxnimadii hore ee axaddi xilliga maxalliga ah, sida lagu qoray Los Angeles Times. Xaaskiisa Vanessa Lane Bryant ayaa la xaqiijiyay inaanay dayuuradda saarnan xilligii ay dhacaysay. Kobe, oo 14 jir ahaa, ayaa caan ku ahaa inuu ku safro dayuuraddiisan isagoo badiyaa kasoo qaadan jira Newport Beach ilaa bartamaha Los Angeles, gaar ahaan Staples Center. Wuxuuse markan kasoo duulay Orange County oo uu ku noolaa. Waxaa sidoo kale shilkan uu ku dhintay laacibka hore ee Los Angeles Lakers ka badbaaday saddexdiisa gabdhood ee Natalia, Cabri iyo Bianca. TMZ News ayaa sa xaqiijiyay in gabadhiisa labaad ee ugu weyn ee Gianna Gigi Bryant oo 13 jir ahayd ay shilkan kula dhimatay. Kobe iyo gabadhiisa ayaa u socday dugsiga Mamba Academy oo ku yaalla magaalada Thousand Oaks oo ay tababar u tegayeen. Kobe Bryant wuxuu ahaa gura dambayska ama sugta saddex caruur ah oo ay dhaleen aabe Joe Bryant oo laftiisu ka dheeli jira horyaalka NBA-da kubadda kolayga Mareykanka, iyo hooyo Pamela Cox Bryant. Abi oo laftiisu xidig weyn ahaa wuxuu 7-aadkii iyo 8-aadkii u safan jiray kooxaha kale ah Philadelphia 76ers, San Diego Clippers iyo Houston Rockets. Wuxuu Kobe isagoo 6 sano jir ah qoyskiisa ula guuray dalka Talyaaniga isagoo deganaa degmada Rieti oo ka tirsan gobolka Lazio ee caasimada Talyaaniga, wuxuuna sidii biyihii u shubi jiray afka Talyaaniga. Wuxuu sidoo kale taageeri jiray kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga isagoo iman jiray xarunta tababarka Milanello. 2013-kii ayuu Twitterkiisa ku soo qoray, Milan waa kooxda qalbiga halka Barcelona ay tahay kooxdayda La Liga. Kobe ayaa waayihiisa xirfadlenimo oo idil oo 20 sanadood dhamma u dheelaya kooxda LA Lakers, taasoo uu isagoo 17 jir kulan bilowgiisa u saftay fasalkii 1996-kii, isagoo noqday laacibka ugu da'da yaraa ee abid safta kulan NBA ah. Wuxuu LA Lakers la qaaday 5 koob oo ah NBA Championships, wuxuuna ugu dambeyn kabihiisa waray oo ciyaaraha ka fariistay 2016-kii isagoo u wareegay dhanka jilinka iyo Hollywood. Maxamed Xaaji, Gothenburg, Sweden.